sipping, sipping, sipping. Boy, I need what you in there. Kushika mana ukipendo pendeka utalia achwa. Kwani upewe nini wewe? Ufanywe nini? Uridhiki hauna shukrani. Jana ole wako wewe, yule zangu sizone buri. Si lazima unipoteze, nuyu unanitaki. Jana ole wako wewe, yule zangu sizone buri. Lazima unipoteze, no you unanitaji. Unanikuche wenye, uwenye, uwenye. Ama mimi nisepe, nisepe, nisepe. Unanikuche wenye, uwenye, uwenye. Ama mimi nisepe, nisepe. No, you don't need to.